inhliziyo yami ihlala inkenketha ngithi nami ngamaphupho ngifuna ukwafeza kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha
Ngikhule nginamaphupho, ngikhule nginokwenza amaphutha. Ngikhule ngibheka i-future graph nesikele ngisiphusha. Ungibona nje, nami ngiyafisa ukubona ekukhanyeni. Ikusasa lami ngiyafisa lifike empumelelweni. Bengidlala ibhola, ngifisa ukuyodlalela ibhakabhaka. Ngikhule ngidansa, ngifisa ukufana nomsa wabo. Iphupho lami ukuthi nami ngirekhode kalawa. Ngikhule ngifisa ukugraduate, ngiphumelele nami. Ekukhuleni kwami, angikaze ngayibona ngirepha. Benginamaningi amaphupho nginokuyibona ngokuchopheshe. Ukuthela noma ngabe unjiniyela emoteni esonde emhlane ngifisa ukuyigibela akuvelwa kanye kanye maybe kuyolunga one day amanye la maphupho ngifisa ukwafeza one day hey yashonila ngamngani wami siphupha noma singalele kunzima scheme sami
ngithi nami nginamaphupho ngifuna ukwafeza kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha Nami namaphupho ngifuna ukwafeza kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha
Yeah mina ngithola ngigijima empantweni Phinde ngithola ngikhimbile mike Nokungifica ngicikice dlatleni fide napot the hustle ngeke uzungifice ngisestrate Only God knows ngeke usasa lami Nangeze mfamone zondumzama kwami And for the fact that you know mculo ngiyawuthanda Akukuniki right to judge future yam nge lifestyle My people are impressed and now I nail this thing Unkulunkulu une reason why he gave me this gift Impedance ngena nama running take it when I sleep The way I'm so addicted in chasing my dreams yeah. Namaphupho nami ebisa ukwafeza before phuma umpepho mlo wami So stop judging people if you ain't no cop Please ngaba ngirephi manje nandiz ain't shit without me
Ngithi yeah. nami nginamaphupho ngifuna ukwafeza Kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha Ngithi nami nginamaphupho
ngiyaphupha ngathi nami Trouble baker kasi Yenzo kubekela from grade R Nsuka ngiya ka grade 1 Ngangitshela ngangabazi Soze ngawadla ama drugs Ngingilose clean as mats Hlala ngqonywa njalo ekhatsi Ngonyawo ngangishaya phansi 20 years ngiyobe nginedance Yes I know but I believe Ngizalwa ngazalwa ngifumbeze Bengikhupha ngikhula kuningi Kuba mrapper kakwanele Khule nabo ngisabafici Ntanga zami sijubalele Danzele songami nisigingci Maphupha mashabalele Kunye ngikhule bengikhwisa Wenzi already jabule Ngehlisa iqhomo kwizi Impilo yakhe ngenza ihluke Noma kubha sekumfica La yakhona sengikhumbule Ubeke kahle I'm a winner Ngisekilusa ngiwa ngivuke Ngiphupha blind I'm a dreamer Nohaqabatha kusekude Bile ntwana ngakhayida Maphupha ngiwabuka kude Still namanje ngisaphupha Mele ngisheshe ngikhavithuna Kodwa as long ngisaphefumula Ngiyokube sengikhule ngikuphupha
Ngithi nami nginamaphupho Ngifuna ukwafeza Kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha ngithi nami namaphupho ngifuna ukwafeza kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha
ngihlezi ngijuluka ngigijima ngibhekela kikusasa lami noma ngibuthwele ubunzima ngiqomaqoma isaka lami nami ngephupho gazi lami ngifisa iphakami natale kuzamazama ijozi sikubhe esiblandi kuvuka amadlingozi ikapadini vele one day ngifisa bangidedele lento ngibenzele commercial izinto zingicacele izintsha ihlangene drop ivesi ngishiye besangene ngithathe kungifanele ngishiye inamba ingane zingifonele nami nginamaphupho engifuna ukwafeza ngingakaphuphi isikhathi singakashubi kumele ngihambe Shashilanga ngakashoni Inhliziyo inkenketha noma imvula inetha Sibambe imicrophone isifele khona Luthi ukulahla ithemba Iphupho lami ukuthi ngiqhakazise igazi lami Inhloso yami ukuhola isamba ngodlip of lami Intwana zami iswenke ngazufunga igotana Got money ngishintshe isitetha sami ngibiza ukrot man
Ngithi nami nginamaphupho Ngifuna ukwafeza Kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha ngithi nami nginamaphupho ngifuna ukwafeza kodwa inhliziyo yami ihlala inkenketha